shankisupplier.com.
Atuna gyanampa, atuna ushamba, kazi kazi sambamba ndo mwendo usio, kamba tu kamba, ni nane. Ndo sisi yao,
M-I-A, ndo sisi yao, M-I-A, ndo sisi yao,
watu wa Mungu, tupendi majum, watu wa Mungu.
Do si seo, watu wa Mungu, tupendi majum, watu wa Mungu. Do si seo, no session, no session, no session. Do si seo, no session, no session, no session. Do si seo,
watu wa Mungu.
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 Do si seo,
jamani, MIA.
Do si seo,
no session, no session, no session. Dosisiao,
MIA. Dosisiao,
watu wa Mungu.
Dosisiao,
tweshere nkoko.
Dosisiao,
watu wa Mungu.
Dosisiao,
tupende majongo.
Dosisiao,
watu wa Mungu.
Dosisiao,
tweshere nkoko.
Dosisiao,
wenga zemoni, mtu wa Mungu, 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 Mungu. Sipende majongo, jongo, 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 jongo. Mtu wa Mungu, 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 Mungu. Sipende majongo, jongo, 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 jongo. Mtu wa Mungu, 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 Mungu. Sipende majongo, jongo. Unipende, hata mimi sikupende.
Fanya mambo yako.
Unifagiri, pia mimi sikufagiri.
Fanya mambo yako.
Unipende, hata mimi sikupende.
Fanya mambo yako.
Unifagiri, pia mimi sikufagiri.
Fanya mambo yako.
Kama pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto. Brade kizako twende pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto. Brade kukiniona pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto. Brade kizako twende pita kushoto, pita kushoto, pita kushoto. Brade kizako twende MIA. Dosisiao, no session, no session, no session. Dosisiao, MIA. Dosisiao, no session, no session, no session. Akaju Pemba, Akaju Beach, anakusalimia brother MTA, amkubwa MTA, Skupingi Baria. Anisalimia sana wakaka uncho, chini mbona, baba yu general, Jafari wa zoni. Yapasa uche mchizi kishis, mwenye imani ataponywa. Basi wacha, 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 wacha. Wana mudogo, wacha, wakushindana na mimi, wacha. Wana mudogo, wacha, wakudishana na mimi, wacha. Utajitusi baba, 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 utakanyaga baba, baba, baba. 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 Anakubali sana wanangu wa Morogoro, Chamwino na Uli Asira. Watoto wa Mtwara, wanangu wa Tanga. Watoto wa Dar es Salaam, timu ya Nishamba. Yapa sauti ya mchizi kichizi. Osh, osh, mwenye imani ataponywa. Chojo mwaka shama no session. Anakubali sana zombira na transporter. Anisalimia sana wanangu wa Mtumbwini. Wanangu wa Mtumbwini. Hili chuma kiashira kumabaria. Wamekwaruo chingi chambuso. Osh, we masa, we roketi gang. Anakubali sana mwanangu chori 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 chomada. Nisalimia mwanangu Asha Pida Uda. Jore boy manja, blata manjwele. Anakubali shady love.
Shady love mwana kweli, selimi watoto wa mbezi mwenye mani
atakoni.
Musko Danovich.